twajide ekibiina kya NUP bwenjere okulamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde effujjo eryakoleddwa ku munnamawulire w'omukutu ogwa BBS Terefayina bwe yabadde akola ejije. Ivan Mbadi mukwaswa bifaananyi ku BBS Terefayina yalabiddwako ku mitimbagano ng'abasirikale bamutomeza emmotoka bwe yabadde akwata ebifaananyi. Kyagulanyi bwe yabadde agaanibwa okuba olukungaana kweni Kyagulanyi abadde asimbulwa kapitoolo okwolekera mu ddaati enkyeyaleero n'agamba nti omusirikale yenna yeeyisa bw'ati omukono ogwamutaka gumulinza ate ekyakabi gujja muvunaana ng'omuntu so si ekitongole kyakiikirira.
That we condemn in the strongest terms the attack on a BBS journalist who was beaten so badly. In fact, he was attacked by the police, as you saw, and was beaten. These journalists are only covering what is going on. Journalism should not be a crime, and police officers should not act in criminal ways. So we condemn that, we sympathize with you and all the media fraternity, and we promise that in a new Uganda, these are the things we are fighting against. Nobody should be brutalized by security for doing their job. Police should be fighting crime, not committing crimes.